Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa fuudhataa amajjii 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 8 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Guyyaan har'aa as Yuunaayitid Isteet keessatti guyyaa falma mirga namoomaa Dr. Maatir Luuter Kiingi itti yaadatamuudha. Bagarraan isin ga'e kan isin keessummeessaa jiru Anbaaf Qaaduu Mordaatii qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii ispoortii dabalatee waa'ee daa'imman Itoophiyaa miiliyoonii 4 ol ta'an balaa beelaatii fi saaxilamanii jiran ilaallatu fi gabaasaalee dhimmoota biroo irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Amma xumura keenyaatti nu wajjiniin turaas ni jecha oduu har'aa kan nutti himtu garatu jaallanneetta isin dabarsa.
Attamooltan hordoftoota keenyaa oduu nu hiixataa har'aaf jenne kunooti. Magaalaa Finfinnee naannoo ishee keessatti gocha shororkaa jeequmsaa fi goolii kaasuuf socho'aa turan kan ittiin jedhe humnootii farreen nagaa to'annaa jala oolchuusaa Gibrahaayiliin nagaaf nageenyaa ka biyyattii beeksisee jira. Yaaddoo jiran adda baasuudhaan magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti hojii qindoominaan hojjetameen jedhe shakkamtoonni qabamanii fi meeshaalee waraanaa qabaman irratti bayiin qorannoo gaggeeffamu itti fufiinsaan kan beeksifamu ta'uu hubachiise. Bulchiisa naannoo Oromiyaa waliin qindoominaan tarkaanfii seeraa fudhatamaa jiruun dhokotanii magaalaa Finfinnee seenuun haleellaa shororkaa geessisuuf socho'aa turan kanneen jedhaman miseensonni garee shanee ittiin jedhe kan waraana bilisummaa Oromoo 107 meeshaa waraanaa ittiin fayyadamanii fi uffata caasaa nageenyaa adda addaa waliin to'annaa jala ooluu isaanii ibsee jira. Haala walfakkaatuun garee leellisaa faannoo ittiin jedhe dhaabilee siyaasaa tokko tokko akka meeshaatti itti fayyadamuudhaan magaalaa Finfinnee giddugala shororkaa fi jeequmsaa gochuuf waraqaa eenyummaa sobaa qabaachuudhaan gaaffii mana barumsaa keessatti ka'e tokko tokko kallattii jijjiirsisuun akeeka badiif oolchuuf uummata magaalattii gosaan walitti buusuuf akkasumas jeequmsa kaasuuf haleellaa hidhannoon deeggarame adda addaa geessisuuf ituu socho'anii turan kan ittiin jedhe miseensota garee kanaa 109 meeshaa waraanaatti fayyadamanii fi uffata caasaa nageenyaa adda addaa waliin to'annaa jala oolchuusaa fi qorannaan gaggeeffamaa akka jiru ibseera. Karaa biraatiin immoo gurmaanii meeshaa waraanaa fi sibiila qaraa qabu kan sagalee hin qabne gargaaramuudhaan namoota irratti miidhaa geessisuuf saaminsa raawwachuun hawaasa yaaddoo keessa ka galchan shakkamtoonni 155 meeshaa waraanaa saamanii fi ittiin fayyadamanii turan jedhamee fi kanneen isaan waliin turan wajjin to'annaa jala oolanii qoratamaa akka jiran ibsameera. Walumaa gala shakkamtoonni 371 to'atamanii qorannaan kan irratti gaggeeffamaa jiru ta'uun ibsameera. Caama Itoophiyaa keessatti mudate yoo xiqqaate hanga walakkeessa bara haaraa seene 2003 hanqina nyaataa bal'aa fi sadarkaa cimaa ta'e fiduu hin ooluu jechuudhaan dhaabni daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa yookaan Save the Children beeksisee jira. Addunyaa irratti rakkoo nyaataa hamaan kan isaan mudate keessaa Itoophiyaan tokko ta'uu ibsee daa'imman 1,300,000 hanqina nyaataa hamaan kan isaan mudate ta'uu agarsiisee jira. Akka Save the Children jedhutti Itoophiyaa keessatti lakkoofsa daa'immanii hanqina nyaataa hamaa keessa jiranii biyyoota guutummaa gaanfa Afrikaa keessatti namoota hanqina nyaataa rakkataa jiran gara walakkaa ta'aa jedheera. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Imaltoota magaalaa Maqalee irraa xayyaaraan ka'an ilaalchisee gurri kaa'ame akka hin jirre mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay beeksisee jira. Hooggantuun biiroo geejjiba naannoo sanaa adde Almaas Gabratsaadiq miidiyaalee biyya keessaaf akka ibsanitti maanguddootaa fi warra yaalii fayyaaf imalan qofaaf dursi kennamaa ture jedhan. Imaltoonni magaalaa Maqalee keessa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ugurri malaa kun hanga tokkotti fufee jira. akka maltoonni kunneen jedhanitti namoonni umriin isaanii 16 hanga 65 gidduu jiru hangi tokko guraan dhala 6 bara 2023 irraa eegalee balaliin akka imalan hin eeyyamamneef jedhu ta'us garuu torban dabreerraa eegalee fooyya'insa akka jiru eeranii jiran. Humnoonni mootummaa Somaaliyaa magaalaa 2 kan kanaan dura garee hidhattoota Al-Shabaabiin to'atamaa turan kan kutaa Gulmudug giddugaleessaa keessatti argaman qabachuu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Ministeerri ittisaa kan Somaaliyaa Abdul Kadir Mahamud Nuur raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti humnootiin mootummaa fi loltoonni naannoo Harar-Dheer fi Gaalkaad erga hidhattoonni dhiyeessanii booda wal waraansa tokko malee to'annaa jala oolchan jedhan. Harar-Dheer magaalaa qarqara galaanaa ijoo fi duraan giddugala saamtoota galaanarraa turte magaalaa guddittii fi tarsiimoo qabeettiin Gulmudug keessa ka jirtu yoo ta'u hanga wiixata har'aatti harka Al-Shabaab keessa turte. Guyyaan har'aa uummata Somaaliyaaf guyyaa guddaadhaa ka jedhan Nuur lammiiwwan biyyattiif injifannoodhaa jedhan Konyaa Gaalkaadiif Har-Dheer to'achuudhaanis milkoofneerra jedhan. Humnootiin mootummaa Somaaliyaa deeggarsa hidhattoota naannoo fi kan Konyaa irraa argataniin magaalaalee lameen dhuunfachuuf danda'u isaanii ibsanii jiru. Naannoo Haleellaa Jihaadiif saaxilamaa ta'e kan Maalii gama dhihaa keessatti poolisoonni hidhatan erga duulanii booda afur ajjeefamanii sadii immoo madaa'u poolisiin milishaa naannoo beeksisee jira. Haleellaa bakka Koolaa jedhamutti gaggeeffameen konkolaataan poolisii 2 kan gubame yoo ta'u kanneen biroo 2 immoo qawwee otomaatikaa irratti camadame waliin namoota Haleellaa raawwataniin qabamuunsaa humni kun beeksiseera. Namoota Haleellaa raawwatan kana keessaa 2 ajjeefamanii kanneen biroo immoo booji'amanii jiru. Poolisiin hidhate kun Haleellaa kanaaf eenyu akkatti gaafatamaa ta'e hin ibsine garuu maadheeleen poolisii waraanaa fi mootummaan Maalii yeroo baay'ee gareelee jihaad kanaan haleelamaa jiran. Maaliin rakkoo nageenyaa gara waggaa 11 ture kan fincila naannoo kaabaa keessatti ka'ee fi gara lola loote seentummaa jihaad kan guutummaatti guddate keessa jirti. Kanaanis kumaantamaan kan lakkaa'aman du'aniiru 100,000 hedduun immoo manaaf qe'oo fi isaanii dhiisanii baqataniiru. Biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keessaa tokko ka taate Maalii irrattis miidhaa dinagdee hamaan dhaqqabee jira. Hagayya bara 2020 irraa eegalee Maaliin waraanaan bulaa waan turteef kunis itti fufuun michooma durii kaasee Faransaay waliin qabdu akka dhaabdu gochuun Raashaa waliin hidhata tolfattee jirti. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden guyyaa dhaloota Maartiin Luuter King Jr. kabajuuf jecha waldaa bilisummaa Ameerikaaf seena qabeetti jedhanii waamanitti imalanii jiru. Baayiden deemokiraasiin yeroo balaa'amaa ta'e keessa jiraachuusaa fi jireenyii fi hambaan hoogganoota mirga lammiiwwan kana karaa nutti waan agarsiisuuf jecha xiyyeeffannaatti kennuu qabnaa jedhaniiru. Baayiden pireezidaantota Ameerikaa aangoorratu jiranii gara waldaa kiristaanaa Kings Ebenezer Baptist Church jedhamu kanaa deemuun dilbata kaleessaa ganama barsiisa amantii yookiin lallaba taasisan ka jalqabaati. Pireezidaant Baayiden haasawaa isaanii kana keessatti gaaffii Maartin Luuter King ofiisaa yeroo tokko saba gaafate jedhan ibsaniiru. Kunis asirraa kaanee garamitti deemna ka jedhu akka ta'e yaadachiisan. Guyyaa dhaloota King Jr. kanatti dhaamsi nuti qabnu jedhan Baayiden caasaa mootummaa nam tokko qofaan gaggeeffamu mannaa deemokiraasii filannaa jedhaniiru. Iraan keessatti hidhamee ka jiru lammiin Yuunaayitid Isteets kan hidda dhalata Iraan Siyaamaak Namaazii Iraan keessatti hidhamee turuusaa xiyyeeffannoo akka argatu gochuu guyyooti 7 nyaata lagachuu ka jalqabe yoo ta'u pireezidaant Joo Baayiden lammiilee Ameerikaa Iraan keessatti hidhamanii jiran hunda akka gara biyyaatti deebisan gaafatee jira. Namaaziin bara 2015 to'annaa jala oolee himata basaasaa Ameerikaaf tokkummaan mootummootaa soba jedhaniin adab irratti murtaa'ee jira. Iyyanni isaa wiixata har'aa bifa xalayaan pireezidaant Baayideniif barreesse kun karaa bukaatuu isaa ifa ta'e. Guyyoota waliigaltee Iraan lammiilee Ameerikaa 5 bilisa baasuun Ameerikaan immoo lammiilee Iraan 7 dhiifama gochuun itti gadhiiste waggaa 7ffaa har'a yoo ta'u guyyuma kanatti iyyata isaa dhiyeeffate. Jijjiirraan sun hojiirra oolfama waliigaltee nikuleeraa Iraan waliin kan wal simatu yoo ta'u yeroo sana Biden ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa turan. Bulchiinsi Obama osoo hin beekin balaa keessatti nadhiisee lammiilee Ameerikaa biroo Iraan keessatti booji'amanii turan. Waggaa torban har'aa jechuun amajjii 16 bara 2016 yeroo bilisa baasu mootummaan Yuunaayitid Isteets torban muraasa keessatti nagaadhaan gara Ameerikaatti akkana deebisu maatii koo waadaa galee ture jechuudhaan namaaziin barreesse. Ta'us garuu waggaa torba booda akkasumas bulchiinsa pirezidaantota Ameerikaa lama booda mana hidhaa Evin kan maqaa gaarii hin qabneef Teheraan keessa jirutti hidhameen jiraa jedheera oduun har'aaf jenne kanu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu sinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya oduudhaa fi jaalladhannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena amma xumura sagantaa keenyaatti amma illee nu wajjin hin tura. Itoophiyaatti ammas sababa hongeetiin daa'imman miiliyoonii 4 ta'an beelaa fi saaxilamanii akka jiranuu fi namootan miiliyoonii 12 ta'an immoo gargaarsa akka fedhanu dhaabbanni falmaa mirga daa'immanii Save the Children beeksisee jira. Ministeerri dubartootaatii fi hawaasummaa biyyattii immoo daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamne tumsaan jira jedha. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Ammas hongeen ganna 4 darban Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo kibbaa fi kibbabaatti mul'ataa jira jedhame hammaateetti fufee jira. Dhaabbanni gargaarsa mirga namoota daa'immaniif falmu Save the Children ibsa sanbata baaseen ammas bokkaan waqtii dhufu kan naannoo gammoojjii hongeen miidhaa jirutti roobu malee hafuu waan danda'uudhaa fi lammiileen biyyattii dabalataa ittuu rakkoo cimaa keessa bu'uu akka danda'an akeekkachiisee jira. Save the Children ibsasaa kanaani hongeen amma Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 3.9 beela hamaa irra buusee jira jedhe. Kunis lakkoofsa daa'imman beela hamaa keessa jiranii kan Afrikaa walakkaasaa ta'uu ibsee jira. Obbo Geetaachoo Aliitoo ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti dursaa dhimma qabiinsa mirga namoomaa daa'immaniiti. Waa'ee gabaasa kanaa yoo dubbatan.
እንግዲህ ቢሮአችን ኤግዛክትሊ ይሄን ያልቆጠራል ብዬ ፊገሩን ልሰጥህ አልችልም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ፊገሮች ኮንሶሊዴትድ የሆነ ሪፖርት ሲመጣና
አከዚህ ደግሞ ጌታቸውን ኤጋ ለኮፍስ ዳይ መንከና ሀገነ ጅዴ ሲፍሙ ድንደው ደቡ ማላ ሰበብ ንሳ አከናን ነው ቆፋቱ ቶይንታኔ አከብያት ረጋም ባዬ ወልት ቀበሜ ዋንቅ እንዳው ቀቡ ፍዳ ለመከነረት ዩኒሴፍ ሴቭ ዘ ቺልድረን ፕላን ኢንተርናሽናል ፊካንሲ አከቃዩ ቆረኑ ሳኒቲ ቡአከሲ ኢፎምሱ ደንደው garuu gabamootummaatiin karaa bulchiinsa naannoleetii fi magaalotaatiin hojiin baay'een guyyaa guyyaadhaan hojjetamaa waan jiruuf kana jechuun rakkisa. Hongeen kunis naannoo kibbaa Somaalee, Affaarii fi Oromiyaa keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu. Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsi jiru keessumaa daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamnee fi qindeesseetti itti jira jedhu.
በድርቅም በሰው ሰራሽም በተፈጥሮም በተለያዩ አደጋዎች የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ይታወቃል።
Yeroo rakkoon akka hongee fi kaammudatu kan dursa miidhamu dubartootaa fi daa'immani. Warri kun ammoo irra jireessa uummata biyya kanaati. Rakkoon egaa amma kibbaa fi kibba ba'aa biyyattii qofaatti odoo hin taane kaaba biyyattiittis mudataa jira. Kana keessatti dubartoonni fi daa'imman akka hin miidhamnee fi mootummaan of eeggannoo taasisaa jira. Dursa baasiin dhimma kanaaf oolu naannoleef kan ramadamu jira. sun ramadame tijirama darbe soji wonum nananu leti woltan gafa mudata namo ministeri de medubartota fiwa su majiddu senu dani hoji logistika faqindesu darbe sammo hoji wankanis hoji tamajirachu dubbetu gargar sabarba da mo fela ko sana motum safedani ratti hanka kijira ga pijiru debi kenu rakanu kusatanu bugetachon motum mangargar sada blena mo makanisi kindese tum sakana qadil chajirachu le dubbetu ኢፕሰን በተደረበ አመስ ለምለም በየቲ ሚሊዮን ኩረ ለማውል ሰበቦንገ በላፍ ከንሳጠ ለመንተው ኩምል በሸኔ ፊኩ መሰደሜ አፍሪዮ ለሞ ቀይሳን ኢቲብ ቆውሳን ኢፕሳ ከመብራቲን ያርማያ ሞቱ ሞታት ቢሮ እንደመገርጋርሳ ወቻን አመስ ኢትዮጵያ ከሰቲ ሰበረኮ ለገኛ ፊዮንገቲኒ ነሞን ሚሊዮን ደደሚ ለማውል ገርጋር ሰበርባዶ አንተ የዳፊ ቱም ሰገርጋርሳ ዶላር ቢሮነ ሰዲቱ ቃሰዲዮሊ ጋፈተ ትጅራ ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሙ ዳዊት አዳማራ
ዳውት ቶታል ደገፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞ ገልገለ ከሳ ሳለ ማወለካ ጅልቀ ያገሳ ሰዲት ተሶ ከኒ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮ ሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስት ረት ለኮብ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውት ቶታል ደገፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጀቡቲቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ብለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲv ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ድግደማፍሪፍ ኩመጃፍ ድብለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶታ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ድዋጃፍ ኩመጃፍ ድብለማፍድግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
አየ ኮፒን ኬኛ እጣኑ ኮፒቱ ባኒቲ ስፖርቲን ደርጎሚ ወንፊጊቻ ጋራጋራ ቢዮተን አዳዳ ከሰቲ ድልበተ ከለሳ ታሲፈመን ይሩ ማራቶኒኒ ኩታብየ ቴክሳስ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ የቹዳ ማጋላ ሂውስተን ከሰቲ ታሲፈመኒ አትሌት ሊኡል ገብረስላሴ ኢራን ድብርቶታኒሞ አትሌት ህይወት ገብረማርያም እንጀፈተን ይሩ ደርጎሚ ማራቶኒ ቢያ ሂንዲ ሙምባይ ከሰቲ ታሲፈመን ረቲ አትሌቶኒ ኢትዮጵያ እንጀፈተን ይሩ ደርጎሚ ከነቦደ ኤቢሳ ነገሳ አትሌቲ ደርጎሚ ኢራቲን ሞኤ ለሚ ብራኑ ቲፊ ለንጂሳይሳ ዱብሴጅራ ገረገባሳ ባልአትሰራቲ እትጨሉ
ድርጉሚ ማራቶኒ ፊ ወለካ ማራቶኒ ሁስተን በአሜሪካ ክሰት ፍግጭ ሰፍሰታ አንከሳ ለመዮታን ለቸኑ ጉያ ተኩክሰት ድርጉሙ ድርጉሚ ወለካ ማራቶኒ ኢሮተ ግዱት ተስፈመን ሉል ገብረስላሴ ደቂቃጃ ተማፊ ሰከንድ ሶዶ መፍሩንጅ ፈቹ ሚልካውስ ሬኮርድ በክቻ ካናንዱ ረበርኩ ለማፍቁ ለማ አትሌት ፈይሳ ለሊሳን ቀበመቶረ ፎየሱ ሂንደንደኝ ፈይሳን ሰዓት ቲንገለሴ ደቂቃ ሸንተ ቢሰገለፊ ሰከንድ ሪደም ለማትረም ሉል ታኑን አትሌቲን ኬንያ ሰከንዲ ቶኮ ቆፋጫለሙን ቶይለ መፋከም በ አከስመስ አትሌት ሞሮኮ መሐመድ ኤል አራቢ ደቂቃጃ ተማፊ ሰከንዲ ሸንተም ዘዴቲን ሰደፋ በውን ሰረካ ከሰገሉ ደንዴራ ወለካት ማራቶኒ ድብርቶ ተጅዶት ድርጎሜን አትሌትን ኢትዮጵያ ህይወት ገብረ ማርያም ደቂቃጃ ተሚጃፊ ሰከንዲ ደም ዘዴቲን ጅበቴቲን አትሌትን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኤሚሊ ሲዘን ሰከንዲ ደም ፍሪን ህይወትን ጫለሙን ለመፋ በው ደንዴዘቲን ሐለከናይስ ለፈ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ረቲ ሳቲንግል ሜሲ ስቴ ሪኮርዲታ ኤፊገል ማይራ አትሌቲን ግሬት ብሪተን ጀሲካ ዋርማን ሰደፋዩ ጉባቱ አና ዲባባን ሳቶኩ ፍዴቃ ሰገሊን አርፋፋ በውደንዴ ሴቲን ድርጉሚ ከነረቲን ወጋ ፍሪቦድ አከስመስ ደውንስ ወጋ ተኮ ቦደ ከነርማት አትሌት ሩነሽ ዲባባ ሰዓት ያብቺሳ ሳቶኩ ፍዴቃ ኩዳይን ፊጉንት ሙርቴቲን ፍግቹ ማራቶኒ ሁስተን ፊገመን ዲራን አትሌት ጸደት አያና ለመፋዩ ጉባው ተሾመ መኮንንሞ ሰደፋ በውን የጉጡ ሙራን አትሌቲን ኬንያ ዶሚኒኮ ኦዶሮ እንጂ injifannoon gulubuu danda'eera. Dubartootaanis qabxii wal fakkaataa atileetota Itoophiyaarraa kan dhufe yoo ta'u atileet Muliyyee Dakkabee fi Sintaayyoo Lawwuxee 2-3 bahaniiru. Atileetiin Jaappaan Hiyootoomi Neeyaa 1ffaa bahuudhaan injifatteetti. Gama biraatiin dorgommii maaraatoonii Mumbaay bara 2023 dilbata kaleessaa dorgomameen atileetonni Itoophiyaa milkiin gulubaniiru. Gammadoo daddafootiin kan leenji'u Lammii Birhaanuu dorgommii maaraatoonii Mumbaay kana rekoordii kanaan dura bara 2020 atileet Daraaraa Hudisaatiin sa'a 2:08.09 qabamee ture 3:37 fooyyessuun rekoordii bakkichaa qabachuu danda'eera. Atileetiin Keeniyaa Pelemon Ronoo 2ffaa akkasumas atileetiin Itoophiyaa kan biraa Haayiluu Zawuduu 3ffaa bahuun xumuraniiru. Gama dubartootaatiin immoo atileetonni Itoophiyaa 1-8 bahuun seenaa boonsaa hojjetaniiru. Akkuma Lammii Birhaanuu Achaalem Haayimaanot rekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan kan injifatte. Sa'aatiin ittiin galtes 2:24.15 ture. Rahoomaatu 2ffaa Lata Birhaan Haayiliyee 3ffaa ta'uudhaan golabaniiru. Dorgommii booda atileet Lammii Birhaanuu fi Leenjisaa Gammaduu Daddafoo yaada kennaniin dorgommichi baay'ee hawwataa fi bareedaa akka ture bilbilaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Dorgommiin baay'ee gaarii ture. Anillee qophii gaa qophii dorgommiif kanaaf ta'uun hojjetee dhufe baay'ee namatti tola. Qilleensi isaas illee duraan ho'aa ture barana homaan jedhu. Haalli jirus lafti isaallee gaarii ture. Baay'ee gaarii ture kan kana waan hin dhumtu.
Mee akka tiimii gammadoo daddafootti qabxiin baranas barreeffamni gadaas baay'ee baay'ee bareedaadha. Mee haalli leenjii keessa maal fakkaata?
Akkuma beektu maraatooniin baay'ee daddafsiisadha. Daddafsiisadha ijoolleen garee keenyas akkuma warri Shaabbiin, Tamiraat fa'aa, Sisaayi fa'aa, Guyyee fa'aa. Ijoollee ciccimtuudha bakka garee keenya kan jirtu isaan waliin wal gargaarretti shaakala hojjenna sirriitti baay'ee shaakala hojjenna waan leenjisan keenya nuun jedhe fudhanne baay'ee shaakala sirriitti hojjenna dhugaasiin jedha kan himamu caala sirriitti.
Ati karoorfatte maalidha? Maal karoorfatte? Maal keewwatte gara fuulduraa?
Ilmi namaa waan baay'ee hawwatu gaafa fiigisa keessa jirtu waa baay'ee hawwitaa waa baay'ee yaaddaa isaan keessaa fakkeenyaaf kan akka shaampiyoona addunyaa olompikii kanneen yaadda jechaa. Isa keessatti odoo hirmaatti qabxii galmeessisuu seenaa maraatoonii keessatti kun seenaa guddaadha. Odoo kanneen qabxii akka olompikiitti warri shaampiyoona argatte baay'ee qabxii guddaadha. Anis hawwiin kiyyaa fi kaayyoon kiyya odoo isa ta'e natti tole.
Baga milikooftee dorgommii Mumbaay kana maaltikeetti sigaa lamme.
Waan ashee asiin hordoftee nu gaafattee baay'ee galatoomii.
Mumbaay maraatoon irratti ijoollee atileetii fudhattee deemtee milkiidhaan galaaleessa. Mee haala jiru mee dorgommiin kun maal fakkaataa ture? Haala isaa goonee ibsite.
Qophii gaarii yoo goote qabxiinis akka bareedun beekama. Wantuma eegnutu galmaa'ee.
Mee iccitiin milkaa'ina keessa maalidha inni yaadu?
Atileetiksiidhaaf iccitiin isaa hojii cimanii hojjetu duwwaadha. Iccitiin wanta biraan qabu atileetii tokko cimee yoo hojjete qabxii akka fiduun beekamu. Kanaafuu amma dandeenyetti cimneetuma hojjechuudha.
Gabaasa qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayah hodu sporti tefi bisani galate fanna odu sporti dabalatati ni biya Spain magala Valencia ke satti figicha kilometri kudani ni kandandi irratti dilbata kalesta tasifameni atleti Ethiopia yalem zarti yohalau dakika digdami sagali fi sekondi kuda sagali ntumuru nani tokofa bate mote yirti kanordu fa yirtanu sagali Amerika saganta afan romoti
Kanatan Sineb Sagulala Kanimamata United States Chalakis Sinib Esina.
Giamaji Gava Guyawitata is a Sadafa. Americano ni Yadano Luba Doctor Martin Luther King Jr. Kabaju. Dr. King, Tajajila Walda Kristana Baptisti Kibakuta Alabama Fin. America Kesati Walkitumman Sanyi Akajiratu Namafalmi Tasisaturanita. Amajin Kurashani Sila Guyan Alota Isani Wagan Sagaltami Afurafan Itikaba Jamuta. Wagunit Ibado Kofi Sanan Oli Kanjel Kabem. Barakuma Kurasa Deti Fi Jatami Shaniti Tumurawal Waransa United States Fi Foya Insihira Mutumma Kurasa Dafan Inigar Bumma Seran Alatasise Ragasisamu Isatin. Akasumasi Hokora, Baratuma Kumakurza Galifi Ijata Mota, Yerula Milen United Sesi, Kumati Batila Kaoman, Warrensanyi Lakosati Kakabanifi Dubartota Dabalate, Garencia Sakesati Bakabu Umma Gadiana Kabanifi, Egum Samir Gala Mile Gafa Chudafi Dandi Irratiban, Umani America Hidata Africa Kaban, Harkitalan, Sera Jim Kirojeramu, Jalaturan, Kunenisi Sera One Motumati Fi Bulchin Sanano, Iba Sanyifi Logi Ifatai, Sera Kabes. Kantazi za niyota kanaboda hanga otumotu matifi gare wansi vi lota da makanini umnan ojira olan Amerikano ni hitata da lota Afrika kaban yokin African American sirna logi insa dugam isa enyuma ratunda isa na jijiru af barbadan falmi madalawa intane fi kanjerot era kudate haladu insa roge yota yokin aktivistota fidutu isa mudate Hala kana kesati Dr. King akata mala mormi hokora inkamne kamata magandi furachudan hodotota isani hogonudani tarkamfi jumladani hirmanna didu mormita umsa hirina nagatifi gochaje kunsa inkamne biro kansiviloni aka ajajamadidan tasisu gegesan halo ba insi danga darbe kan walittanse mormito tarratti furatamatube kampaya de garum akajijiramni atattama gutumma biyetti kesati barbachisu tasisu kofature Sochin Dr. King Fim, Falmatota Mirga Civilota, Eni Yero Era Furate, Ragasi Summa, Sera Mirga Civilota, Isabarakuma Kurasagaliti Fi, Jatani Afuritin, Tasgabiargate. Serichi Bakewane Hawasni Walganuti Akalogin Injirane Bakahojiti Login Sanyi Bifa Amanta Sala Yokin Enyuma Gusaratundai Aka Injirane Kanorketa. Dr. King Frida Tabisani Tigamadud Afi Haragal Finnad Afi Yeroin Arganne. Ebele Afuri Barakuma Kurasagalifi Jatami Saddeti Umurisani Waggasu Dumisa Galafati Ajefaman. Ata Umale Waggotan Kudankesati Sera Wallogumsa Hakamaniru. Harra Login Arrabsud Afi Wan Serani Adapsi Suda. Harra namoni duddadubbe sena adda adda kaban ademsa sana ittifufudani ittifayyadama ango sirrintane mormudan logi dafi jibbinsa fuldura abbachudan mirga sagale kennu egudan akkasumasi hoji egumsa fayyam bakkewan jireenyati fi barumsa walqitatae argachudafi sagale isani olkasani dagesisa jiru jedani president Joe Biden ergagu yakana ilalchi sudani dabarsanin President Biden ittifufudani sim guyya harra nama biyafi addunya kenyafi wamicha dammakinsa sammutasise yadanna jechu sanib sudan gulalle guyya yadanno Dr. Martin Luther King ilalchi sudan koppaye tumuramera
kanar maulit dage sanib sagulala kan imammata United States chalak suture
Aye hordoftoota keenya sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromo.com jedhaatiin nuuf erga karaa Facebookii keenya Twitteriidhaa fi Instagramii keenyaani nu argachuu dandeessu gulaaltuun qophii keenyaatii fi qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme, producerin Kenya Nugusu Tamre, Gulalan Video Latera Amante, Ogesti Teknikota, Studio Shantami Sagafa Kesa Jiranu, Ankanisin Kesu Mesajiru Bafkadu Moroda, Wanu Wajinin Turtanifi Isingalati Spacha, Kopi Kenya Borifini Amade Bine Walitargin, Walarginuti Bakajistan Sipayata, Nagati Bulatin Ingena, Nagati.